THD wana kumisana, ma MC wana kumisana, Baraza la sana wana kumisana, Joseph Kusaga analia sana, Hisi Magufuli amalia sana, sana ya Tanzania imeumia sana.
Nimezama mapema, hakuna wakubisha, mana Mola ameshapanga yake. Nani huyo atapokea simu yangu kusikiliza nyimbo zangu mpya? Nenda Ruge, nenda Kaka, nenda Baba Lala Baba.
I'm crying, my love. I'm dying, my love. Baba me umba, baba me twa, baba me ita, baba me sema nisame, bimbi wako nisame nasogea. Nipoke mungu wangu, nipo wako naitongea. Nisame, bimbi wako nisame nasogea. Nipoke, nipo wako naitongea.